Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan guraan dhala shan bara 2020 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa addaan qoodamiinsi gareelee siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi galgala kaleessaa yeroo pirezidaantichi dubbatan irratti mul'atee jira jedhamee jira matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Lubbuu namaa baduutu gabaasame oduu booda gabaasa qabna. Haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf dhiyeessan irratti yaada gama paartilee morkitootaa gara boodaa dhiyeessina. Haasaa biyyoolessaa kan waggaa pirezidaant Tiraamp kaleessa dhageessisan ilaalchisees gabaasaalee ergaman diree dimokiraasii keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Isteetsi keessa jiru haasawa biyyoolessaa ka waggaa pirezidaant Tiraamp halkan dabre miseensota mana maree biyyattii duratti dhageessisan irratti mul'atee jira jedhamee jira. Keessumaa paartii rippaabilikaanii irraa kataan pirezidaant Tiraampiif akkasumas immoo paartii dimokiraatii irraa kataan afaan yaa'ii mana maree Naansii Peloosii gidduutti wal diddaan jiru ifatti mul'ataa ture jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaa diree dimokiraasii irratti dhageenya. Yakkalaalchi taayitaarraa buqqisa pirezidaant Tiraamp irraa sagalee mana maree murtii seeraatiin kennamuun xumurama jedhamee eegama. Akka eegamaa jirutti mannaan aangootti akka malee fayyadamuu pirezidaanticha irratti dhiyaata. Akkasumas hojii mana maree bakka bu'ootaa danquu pirezidaant Tiraamp irratti dhiyaateef qoratamaa ture sana sagalee arra kennamuun kan xumurritti ta'uun pirezidaanticha kan walabataasisu ta'uun dubbatamaa jira. Sagaleen arra mana maree murtii seeraa yookaan immoo seenetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti kennamuuf jiru kana dura manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keeyyatawwan heeraa kan buqqisa pirezidaantii lamarratti dubbachuudhaan akka pirezidaantichi. Pirezidaant Tiraamp halkan dabre ennaa haasawa biyyoolessaa kan waggaa dhageessisanitti waa'ee qorannaa taayitaarraa buqqisa isaanii deemsisamaa ture waan dubbatanoomtu hin jiru. Lakkoofsi namoota haarawa vaayirasii koronaan qabamanii fi lakkoofsi dhibee vaayirasichaan hidhata qabuun du'anii chaayinaa keessatti dabaluusaa aangawaan ministirii fayyaa chaayinaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin immoo biyya lafa balleensa chaayinaadha alattis faca'inni vaayirasichaa dabaleera jedhamee jira. Ta'us garuu waldaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti namoonni vaayirasichaan qabaman biyyoota hedduu keessatti mul'ataniyyuu sadarkaa paandemik yookaan kan lafa balleensa waliin ga'e jedhamuu rangeenye jedhee jira. Gabaasaan roobii arraa ba'e akka agarsiisutti irra caalaansaa lafa balleensa chaayinaa irraa akka ta'e jalqabarraa eegalee hangammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii yoo xiqqaate 490 baatii muddee dabree kutaa giddugala chaayinaatti argamtu kaawuhaan jedhamtu keessatti vaayirasichi namarratti eega mul'ate as lakkoofsi namoota qabamanii 14,000 caalee jira jedhamee jira. Kana malees biyyoota kaan 23 keessatti namoota gara 150 irratti qaba vaayirasichi jiraachuun isaa mirkanaa'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Sheekaa magaalaa Teeppiitti walitti bu'iinsa humna nageenyaaf uummata gidduutti uumame jedhameen lubbuun namoota 8 dabruu fi 20 ol madaa'u namoonni jaan argina jedhan VOA'tti himanii jiru. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo sa'a 10 bulchiinsa naannoo kibbaa zoonii Shaakaa magaalaa Teeppii keessatti humnootii nagaa eegumsaaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 8 darbuuf kanneen 20 ol ta'an madaa'uu isaanii akka tuqame kan gaafatan namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti ibsan.
ከተማው ውስጥ ይገርማል አውቶማቲክ በቀፈታሪ ያተረፈ ተርሾንጂ የተወሰደው ምጃ ይሄን የሚባል ቀላል ነገርም አይደለም። ከዛ ውስጥ ስምንት ሰዎች አሙቷል።
መጋላቼ ሰጥቲባ ካንዋቄ ኦልቸቱ ኦሌ መሌ ተርካምፊ ፉዳታሜ ሳልፓን ቱሬ ሰነኬ ሰት ነሞ ተሰደት ድወ ሰዲ አማ አዋሌ ዴቢኔ ጀደን ወጎተ ዴራ ፉርማተ ነርገቲን ካንጅሩ ረኮን መጋላቴፒ ከለሰ ገልገለ ዴቢኤ ካንከ ማና ዱጋቲ ተኩከሳ የከምቶ ተሸከምቶ ተታንቶ አናጀረ ኦልቹ ፖሊሲን ያሊ ጎዴን ዱካሳ በነመን ፖሊሲች ዱኡ ታንሱዳን ተኡንገባ ሰሜራ ሶቺን መጋለቲ ከሳ ዳበቹ ዩኒቨርሲቲ ደበለቴ ዋልታሊ ሞቱማ ዱንፋ ጩፈመኒ ጅሩ ሲቪሎ ተሉቡን ሳኒ ደርብ ገመላለን ረጋን ቃመ ሰደፋራ ዲያት ያንገዩና ሄነርገምኔ ይትጋፈተማን ዋጅረ ነጋፍ ነገኘናን ሎሰና ኦቦ አንድነት አሸናፊ መጋላ ዳባአኒ ካንጅራን ተው ኢፍሰኒ እቲን ከኡምሰ ወልትቡ ሰና ቁልቁላ አጅራ እና ጥሙረም ረጋወሊ ገላ ከነነ ጀደን ትርባንቶ ኩድራ ዋይ ነገኛ መጋላ ቴፒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ጋፊፍ ዴቪ ከገጌ ሰነ ቦንድነት ጋፊ ጫሳ ቡልቺን ሰጋፊፍ ፈዲሚ ሶማ ወሊን ወልቀበቴን ረኮንጅራቹ ሰኒሩ ከራዱ ጉጉራዳን ምርገሳኒ ከበጂሱ ከነኒ ያደን ሰበባ ጋፊ ጫሳ ጀቹን ገሬ ሽፍቶታት ናኖ ሰነ ከጅረን ሙኖ ተፈረን ነገኛ ኦፍ ቦደ ሄሪርሰኒ ነገኛ ናኖ መጋላ ቴፒ ጄቃ ጅሩ ጀቹን ሳኒለ ኒያደተማ
ጊፍት ድሬ ለሰቱ ሳንዱራ ቱረን አጀሱቲ ሸከመኒ ባቲ ቶኮፍ ከሚሚልቃ ቱረን ጊፍት ድሬን ቢየቲ ከነማ ማይሳያ ታባኔ አረ ፖሊሲን ቀበመኒ መናኒክቲ ከነመጅራ ጊፍት ድሬን ዱራኒ ሚስስ ታባኔን በረኩመ ለማፍ ቁደቶርባ ሙሚቸ ሚኒስተራ ቶማስ ታባኔ ሙደሙ ጉያ ለመዱራ መጋለገል መሞቱ ማብየቲ ማሰሩ ከሰት ቲፍቲ ኡካሰሚ አጀሰመን የሮሰነት ጊፍት ድሬን ዱራኒ ሱኒፍ ሙሚቸ ሚኒስተራ ሎላጣዋ ከሰቱረኒ ሙሚቸ ሚኒስተራ ማሐሳያ ወሊንጅራ ተቱረንጅ ለመጅራ ገርዋቲ ወራሙ ሚቸ ሚኒስተራ ቢየቲ ከነማኩን ቀበሙኒ ረኮሌ ሄዱናኖ ሙሚቸ ሚኒስተራ ሰነጅሩ ፍሩ እንደንደው ጀቹራን ነሞን ሲያሳዱበታ ጅሩ ወዱና ማብቀምኑ ከነሙ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ክጥተ ከለሳ ናኖ ወለከ ሰሃልከኒ ፍንፍኔ በካ 24 ጀአሜዋ ማሙት ወልትቡ ኢሳ ኡማመን ልቡን ነሞ ተሰዲደቡ ጅራቶኒ ናኖ ኢፍሰኔሩ ጅራቶኒ ሃንጊቶኮ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከ ኢፍሰኒት ወልትቡ ኢንሲሱን ኡምኖቲ ነጋ ኤክስ ሰኒት ነሞ ተናኖ ሰነትራን ግዱት ከንከ ሰበባ ሆጂ አማንዲፍ በካ ደላ ኢጃራሜቲ ጀአን ኢታና ቡልቻን ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ፎሎ ፌስቡክ ይሳኔ ረጥ ወልትቡ ኢንሰሰናን ልቡን ነማደርቡት ገዱ ሳኔ ኢፍሰኔ ቃሞቲን በዲደለገን ሴራን አከጋፈተመን ጎነ ጀአን ፀሃይ ዳምጦቱ ገባስ ከለሰ ገልገለ ጀቹን አመጅጅግ ደሚጃ በረኩመ ለማፍ ቁደለም አከለከውሰ ኢትዮጵያቲ ቡልቺን ሰመጋላፍን ፍኔ ኩታ መጋላ ቦሌ በካ አዳ ገንድ ድግደም ያፍርጀ ደሙን በካም ከሰቲ ወልትቡ ኢንሰ ሁምኖ ተነገኛ ፊ ደርገጎተና ነይቻ ግዱት ሞመን ልቡን ጅራቶ ተሰዲ ደርቡ ጅራቶና ነይቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒሮ ደርገጎም መቃንኮ ሂኒብሰሚን ነገኛ ኮፈን ሶዳ ዳጀደ ተኮ አከዱበቲቲ ወጎተን ኩደሻን ደርበኒ ለፍትትና ነሰሜ ጅሩ ናኗ አዳ ደላ ኦቦሱቦ ቃጅደሙን በከሙ ዱዋ ደጀቹን በተስካና እረት ጃረጀኔ ጋፈቻ ቱሪራ ጀቹን አዴም ሰቱሪ ኢፍሴራም
ከዛሬ 15 አመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያን ቦታ አርከበን ቁባይ በነበረበት ሰዓት ሳቸው በነበረበት ሰዓት ጠይቀን
ወጋ ኩደሽን ድራ እና አርከበ ቁባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰነ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምኔ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀን ኢንዲስነስ ግድ ግዱቲ ገጋፈቻ ጠላይ ገልቹዳፍ ገራቲ ከነገኛፋቲ እና ያሉ ይመከነ ሂንገልችና ይምጭ ሴራን ቀበመጅራ ሴራን አይከሙ ጀሩስሬ ናኖ ከኛቲ አዶሊን ከኛ ደደቦ ዋንታ አኒፊ ቦሌ መዳናለም ገርጂፋ ደሙ ይረከቱትረን ናኖ ከኛቲ ወልዳን ሂንጅሩ ከናፍ አሁንዴ ስኑ ጀነ ሆጂ ኤቢፎማ ሆጀቹ ከኛፍ poolisiin Finfinnee hookaraa nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaay turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana Bataskaana Ortodoksii Tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannaichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee Bataskaana ijaaraa turre. Humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalaa lamii har'aatiif qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaatiin hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibseera dargaggoon kun.
Xaqalaa biyya keenyatti bootaawun marto bootaawun dindii bootaa bulu dabdaabbii ulaa sattoona. Baqan mattoo mindinnoo hasaabaachuu.
Bulchiisi waldaa kiristaanaa muummichaa bakka sana filee. Bakka akkasii jedhee xalayaa nuulaateera. Gaaffiin keessan maali jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu ni danda'u turan. Haga nuti ijaarsa eegallutti qaamii homaa nuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo. Manicha diiguuf yaalan.
Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbii himaan koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaan Fiqaaduu raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera. Bixlaa'uun taatee raawwatamee fi dhimma bakka bataskaanni irratti ijaaramuudhaaf jedhame irratti yaada kennaniin. Aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatan yeroo ibsan qaama yakka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru. Wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagaames ibsaniiru. Naannawa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqqifatanii jiru. Naannawa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akkan jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbifneerra. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennan irratti paartilee morkattootaa haasofsiisnee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuudhaaf Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa haasofsiisneerra. Kunootti.
Yommuu himamee abdii guddaadhaan eegaa turre maaliif dhiphina keessa waan jirruu fi mana keessatti hidhataadhaan yeroo lubbuunsaa darbuu Eu jete gafachu yorotin dande nya kabinensa alati enamitidula. Sabi ke nya karati furmata harga turubato ene ya ne ture garu akaya anenu tau dide. Universiti adada kesat jolen ke nya imimambu sajiru. Ariamani wawa sajiru. Wanyata ninkabani, dobula ninkabani, dola ninkabani. Wain biya Kanada kesu mati wain oromoda nuya desa. Kanati ka Ango kabesa oromo tokoti, oromo da wahin sedulata jeneya neture garu ya disumi akanui barban nentani.
Tole obbo kajela seno?
Amu unge minister ada gafi mamana kesa ki parlamanga fachatre devin kenatura ni. Jero amma muddema biya kena kesa jura kaye wana kasira ka atatamane waman tunutimullate. Ata u Rako bicha kesa jiru, parlama kesa tanga toko kasu ya la niruna moti, kalati no matamata sani hata umale, ya tesa ta eka na moti baina angkasa na wae na genya si. Na genya biya kana marita siya pesu redabda ni, kajeru urede debe ni gafatatura ni umni warana ni bubbaha, umni na genya ra ni bubbaha, garu furmati njiru, rakinita chuma jira maale dibden kongkanjeru ga gafatami. Devi mumen ministerada ke nera kauba neti rakon san makesa kajuru argine rachida wan manutukan androdu batavi himaturre maddi rako yebun sabiya kana sirnu magana kesa jira wanni heddun ifaiti ajitan rawata namu nidua namitu gafata munjiru namme tanna jala wole manaserati diate tigafatame murtiarga tinjiru Kabatan mo, namota bekam ne danno ansocuan tu kanak udah jadama. Isakan amanu ya lunsa ni angkatokko. Gari tu yu wansa nafin mo permata kaya ni inde berdaya kanar gitu.
Rakin ni sanu makes jechu sana atamgo rani ipsan isan.
Gafa reform ni kan ajal kamu rakko malam itu gufu bayi tu ture rona mahik nu nada basurati yang kawai tu ture normitoda wajin naga busurafi biat busuraf irosa tafan nu yang kawai tu ture kunisal pan ture network kita tu jelas rana kan kesa gara full hati demo nu turke state capture jere ni ipsani. Akalan wayi akasan kesa jiru dan kan wayi akasan kesa jiru angeto ko mallatto wayi agar sisu yalaniyo
namota misensa parlama ta ankesa kan oromia ka e wan gafate wanu battanjira obomulat
gafin ko pae isani ke summana til fakkatu gafin to ko data wan gafatu wana dadda wan gafatu ya mujira tu referansi barbada asgaru inni ko ni sana ti debi sa ma debi su Orangnya kesi hati, memegang gafatani, kanambe kuat kesi sanjiran.
Gafilet ya tan kesi, waya baratota university dan bidolor rabutaman jadaman sanat. Di mici jal kabah kase, amma mici ministera dubatanit, akin niti ibsamu wansini efek abah obamulat.
Teatri fakat amale, communication ikumme ministera kesi orijrani. Jolin kuni, argamani ru, Devani University developmani, mu Devega ya muba bani mora University sadi sana sedu kada balatani ban jadu. Ini sahuan memfakkan, wana kadoan nawai nat fakat amalia. Nama galu indat abame amayu nami muba dejra, karena muba baca duka jira. Insa lafani boleh amne, karena jenne wansa ifa basu yoya le lubu sani rati nikabe. Balad irang gawu hindanda jenne tamam matkan of kamne jenu. Wansa wanna magalu miti.
Abba kajel?
Wanna nanno romya kesatu tau kesau gradya si nanno kibbat. Wanne namme samit wanga misi gamana si garasana tigarpa sapuda. Mumitin tini misterayu mahasa zani kesatu wantuk anak pakada. Terkampi nanno senat mampu datangi hata belisa jere ni gentuk kono ibu kanmu waran nurakasa jere masjid iba karena giduti muda makesa gacu warbar ni mau maka jere sekon lagi nya wan menanno senat kita ajaru walta ta ta sa ajaru yu angga mabrar rati buku macam ni uka nanti malah tu kau tu kumula ta ajaran nanno tembul di mukit di drama ni total famu tu kau Wan orang mukti nanu senajiran ni balad dada kasih seni perkhidmatan. Wan nanu orang yang kita tu world magalayu, world tu bisi nanu lebih etikan kita tu usir nang koratan. Abbar gecuk abah, kami waladi, korate bakka badin ziruk enyu waan kana du akka jiru beekamu qaba jenne kan nuti gaafataa jirru tokko kana. Rifeensi immoo naannoo sana keessa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanneeyyuu wantiti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru waltataa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaaf waan godhame na fakkaata waan sabummaatti hidhanii lammi nama araaraa miidhamaa jiru ukkaanfamaa jiru fakkeeffamee akkasi lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambudollootti pireezidentii qaturanii bakka bu'antu wallaalame jedhamee torba lama sadii booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromoota akka jiran namoota gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeera Abiy Kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru attamitti ilaaltu obbo Mulaatu.
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa nuyi obbolaadhaa Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhata Oromoo irrattis attamitti dhukaasa kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalanii yaalaa ture jedhaniiru yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra daddadhaa akka xaxamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisa yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiha keessa jiruu fi saba gujii boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uun isaan jedhanii gadi ba'an qulfinsaa isaan harka jira.
Qaleessa galgala haasaa biyyoolessaa kan waggaa sadaffaa dhiyeessaniiru adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaallee inni haasaa isaanii mul'atee jira. Gabaasaa Kaatiriin Gibsaniif Richard Green sooraa dhiyeessa.
Pireezidaant Tiraamp afyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu didi isiinleen ammoo waraqaati haasaa pireezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pireezidaant Tiraamp morman paartii Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi four more years jedha pireezidaantii faarsan. Taatullee demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pireezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. Haasaa pireezidaanti Ameerikaa edaa State of the Union Edwaan hedduun haasa'uu danda'an State of the Union haasaa pireezidaantiin Ameerikaa gannatti marrata Kongireesii Ameerikaati dubbatu. Dubbisuun pireezidaantiin karoora mootummaa isaa dubbatu waan pireezidaantiin isa hojjeta jabeenyi isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pireezidaantiin Kongireesii ol seenu namuu pireezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pireezidaanti Tiraamp amma eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira jireenni Ameerikaa haga baran tole takkuma hin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Nami haga ganna shantama caalaatti haga bara kan hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku bara keessa jirru kana bara akka malee nami tokkolleen bulchiinsi tokkolleen akkaan wayyeessa hin beennee jedha. Kanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha. Gama kanaan ammoo pireezidaantiin Ameerikaa faayidaa. Argachuuf jedhaniitiin seer cabsi jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran keessumattuu qarqaarsa Ukireenii kanneen irra qabeedhaniitiin mani marii Ameerikaa waan isaan himatu kana itti qixeeffateetiin ji tokkoon garji lamaatiin duratti seenetii Ameerikaa dabarsa. Seenetiin sun amma waan irraa eegan eegachuu jira. Itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa Naansii Pelosi illeen itti gaafatamu kan fudhatteetiin hojjetan ol dabarsite. Pireezidaanti Tiraamp dubbii edi galgalaatiin waan himataniin kan maqaan dhoomne taatullee yoo galgal dubbatan sunitti eegimaa jechere haasaa edda keessatti ammoo pireezidaant Tiraamp waan hedduu dubbate.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the
previous mana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabrakka malee yakkisuun jajjabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii kudhaniitiin duuba pireezidaantii filatte. Pireezidaanti Tiraamp hojii irraa fudhachuuf nama hedduutti irra wal dorgomuutti jira. Hedduutti irra wal mixachuu jira. Keessumattuu paartii Demokiraat keessa. Amma nama harka 49 pireezidaanti Ameerikaa kan jaalata haasaa kalee galgalaatiin haga guddaan hombiyyi keessa dubbate mal jireenya caasaa fayyaa Ameerikaatii fi vaayirasii koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan virusi corona kalafatta baafate kana China walin akidansa walin ojjechu jirra bulchin simootumma ki fayya ummat kenna asanfata ajjechu dubbate. Tana malelle President Trump waan himataniin kana. Waan motummaan isaa himataniin kan magaan dhoomne. Tan keessa tokko akka inni jedhetti seerumaan keessumattuu yoo mootummaa mataa jajjaboo jedhan keessa Venezuelaan mootummaa haaraa barbaadachuu qabaachuu qabdi namni pirezidaantii ta'uu danda'u jajjabaan Juan Guaido jedheetiin dubbate.
All Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle.
American cuftu ummata America cuftu yu qabso bilisumma Venezuela walinjert socialism min biyballe siti yum cufa yu amma tan akkidan sa keesabeenna bilisumma namtu walqitee siti jechuun dubbate. Tan malle le president Trump waan biyi bulchani bulchoot mata jajjabo kajere keessa fakkeennaaf namakka heddu dubbate Iran irralle tuan kane dubbate. General waraan America General Waran Iran jechu ka Amerikan jeeftelle tunini waninni motumman isa wajja jajjabo kaysa tokko jere dubbate. Demokraatotille ne dubbi Trumpitan egi caqasanin dubbate yaad mataasani kennan. Bulchitun godin Michigan. Gretch Whitmer, President Trumpi nam arrabsu yukhan ammo Twitter irrat nam arrabsu ni falata undan detu jet.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitter in nam goyyesu nukana mo nam dikkesun falintat isuma rakko hammesiti yujet. Nami parte demokrat ka akka congressman Gary Conley fatillen godin Virginia fatiyachu President Trump waan biyike sijirtu didese dubbachu dabu jiraachu sagar sisa jad. Bakatteetin, bakatataateetin kesumattu yu daldala Amerika, Canada, Mexico wali inkabatan sila chasan ni jabeserra dubbachu malkeisa tokko jen.
That was another in your face missed opportunity.
Tunillen sila charranni ufudabarsu mal karkars kanalle itfayyadametin sila jabese dubbachu maleejer jirenni Amerika kafar sankunin akbulchitun godena Michigan Great White merjetutti jirenna gan farsani mit jirenni Amerika kesamattu kawjata Amerika akmale gadedemu jiraajet.
Millions of people struggle to get by or don't have enough money at the end of the month after
Nami America million heddu tfal jirenna dawachu jir mindan isani yo yufudatan geji ba okay sabasan liqe barnotat yo okay sabasan insurance yo okay sabasan omdikko tarkanna mafa hojjatan guddo midamu jir godin ki fakken yo yufudadde sanitti me namakanatti heddu jira jette diqennanu presidentin jirenni isani ummati jirenni isani ramma takmale heddun jira jechun dubbat American gandufu presidenti filat akka khanani Akkumtaate fuyyu President Trump haasa irra baye jennaani ittaana presidenti isa ittaana sa Mike Pence irra harka fuudhi. Afyaayman mari America irra ammo Nancy Pelosi irra harka fuudhu didi yookaan ammo harka fuudhu didi isilleen waraqatinni irra dubbalsuun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyu gargar fagaachaa deemu jir. Akkumtaate fuyyu American jigar kudhani keessatti presidenti filatti abbaa filatu walumaan laal. Dirreen demokiraasii taarratanum an soraa lakheeti gam kiyya nagaan bulla.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. Thank you.